Send your vibe to Uganda, Sarah.
Umenikosa sasa usingizi jamani silali sababu yako, mawazo nayo mengi juu yako, wanifurahisha Sara, weni jibu la sala toka Mola. Sara, weni jibu la sala toka Mola. Nina kuambia kama nikikuangalia, maisha nimekuandalia, mupenza chakulia. Nina kuona na nona, ona vyo tembea moyo wanidunda, wanidunda. Sara walidundisha. You take my stress away, you make me fly like butterfly. Sara we, haseru, ni wewe wangu. Umenikosesa usingizi jamani silali sababu yako, mawazo nayo mingi juu yako, wanifurahisha Sara, weni jibu la sala toka Mola. Sara, weni jibu la sala toka Mola. Love is my choice, give me your love Sara, nipe mapenzi, nivae kama nguo zako, twende nayo popote wendapo. Hold my hand, tembea na mipia. You're the red I've been looking for. Nakutata na kupenda mpenzi. You take my stress away, you make me fly like butterfly. Salawe, haseru, ni wewe wangu. Umenikosesa usingizi jamani silali sababu yako, mawazo nayo mingi juu yako, wanifurahisha Sara, weni jibu la sala toka Mola. Sara, weni jibu la sala toka Mola. My promise never let you down. Mimi na wewe love song born. Mupenza chana na wapinzani, waseme na vyo taka tusijali. Unanipigisha ngoma, kama siko nawe mimi nagonda. I love you, I say I love you. You take my stress away, you make me fly like butterfly. Salawe, I say ni wewe wangu. Umenikosesa usingizi jamani silali sababu yako, mawazo nayo mingi juu yako, wanifurahisha Sara, weni jibu la sala toka Mola. Sara, weni jibu la sala toka Mola.